Pamoja Record.
Aprilika, aprilika, aprilika za mtu mwausi. Ajikupa chopa na ungia.
Wisa dansa.
Lelelele.
Javi, javi, tuende tuone mini.
Awizi. Enda ule msiso mufanye, amache.
Siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata unwe demo. Siyo sumu ata unwe bidonge. Namona penzi yari itaji pete. Siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata unwe demo. Siyo sumu ata unwe bidonge. Namona penzi yari itaji pete. Hilipo kutani bani maiforomi. Ukuge ukankajisi kama koromi. Nikakufata likiria my tell me. Kama nakosa nilofanya sorry sorry please. Unaniriza liye kwa miniani. Unaniunguza liye kuita mwandani. Unanifunza watu kuto kwa mini. Wakuniunguza rapengine jirani. Unaniriza liye kwa miniani. Unaniunguza liye kuita mwandani. Unanifunza watu kuto kwa mini. Wakuniunguza rapengine jirani. Siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata uende mombe. Siyo sumu ata unwe bidonge. Tobo la benzi yari itaji peche.
Kanekea, dad, mama kwa chini. Kanekea, oh kanivalia kimi. Kanekea, oh kanibania na pini. Kanekea, oh dad, jamani. Kanekea, oh. Oh, sente mna kuwaga na pressure kwanza. Kevi wangulia. Sente mna kuwaga na pressure kwanza. Kiniambia yeti unakwenda nyumbani. Mevi wangu eti kutemia. Oh, sente mna kuwaga na pressure kwanza. Minachukia. Lakini ndio wifu wao. Alo mpwa mungu pia. Sente mna kuwaga na pressure. Peki angu nario. Oh, baby wangu maidia. Kwanza itafanya jendo mepanga utakwenda. Oh, baby wangu kwanza mimi shiapendi. Oh, nakupenda kwanza maidia. Usije kuntenda. Yeah, wambia wanga ungeanga kasema. Oh, juzi katoka na nyangema tasema. Wacha ungeanga tasema. Oh, juzi katoka na nyangema tasema. Wacha ungeanga tasema. Oh,
siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata unwe demo. Siyo sumu ata unwe bidonge. Tomona penzi yari itaji pete.
Chinga, I want to send me one out. One more to me. Where's the big boss? I'll find my God. Everybody's on a boss. I'll man is a big boss. Kwaishima, what you tomorrow? Tony Moro Finger Moria. Pina Kuchoko Nangongo Kuchoka. When I'm going to be Pajama to the Kanimasera. What you to Arakati? Nakuja to Snambi KK. Make you up a mood again. Gang, gang.
Lucas and Mix.